heaven.
Hey, hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing Top 5. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Brainwashed. Kuna kaboy kana nitanga bay. Kana tamani kunipeleka god date. Hata jana kali nipigia late. Hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga toki. Anasema ananiona kama loto. Eti nkaribia taniongeza joto. Huruma na monea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga.
This is DJ Desma 254.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kuna kaboy kana nitanga babe. Kana tamani kunipeleka god date. Hata jana kali nipigia late. Hakajui yeye sio yangu taste. Amefukuzia na nitaga toki. Anasema ananiona kama loto. Eti nkaribia taniongeza joto. Huruma na monea juu itabaki ndoto. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Okonko
legeza. Nikitoa pesa tutalegeza. Nadia mokami woku meniweza. Ebu bend over na ukamatemeza. Nadia unahaga, ey meweza. Leo ni kutesa, vimeja. Weni black beauty, wao napenda. Natuwa sa zingine misi naga pesa. Na kuambia nitakopa pia nitawateka. Achana na wababa, wau hema sana. Kuja kwa bazeng, nguvu za kukumanga. Na kuambia utascream usikike hadi na manga. Jua sina pesa lakini tuneza banja.
Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Akitoa ganji ndalegeza. Akimwaga pesa ndalegeza. Lege, lege, ndalegeza.
Manze dunia inenda wapi. Mandugu wano wana juu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste yundo kikulacho. Tokuta beste yako ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi dunia bala. Squeezing it bad, 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 wafuwasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi, hosi. Mbono lipe parking, hosi. Manze awajali juu ya wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala, squeezy ni kubad, bad, 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 manze so sad, watu njini ni mbaki.
Na kushwa si doma chambe, 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 sisi doma chambe,
manze so sad, chambe,
chambe. Big shout out to Vince and the beat jacket, I had to do this for the fans sake. Getting all this love on the fan page.
What up, people?
And plus, I kill it on a damn stage. Eating my competition like pancakes.
Ushoto ngoso inizabea machampis. Weni mrazi bestezako ni masansi.
When he Bobby, where's he be shining at chances? In fact, I blow my chalk into us lunches.
You hella done what you think is up with this rampage. You think you can just insult me cause this man's spade? I'm a G, name a nigga that I can't slay. Don't think you can intimidate me, boy, this man's brain.
Achaboto, hapa sili bobo shante. Na hika nairo kusha funguwa my branches. Nishako mark red dot kama pantre. Kauta kizogo, we comply, tuwa za changle. Chukwa hii city, sindio champes. Champes, champes, sindio my champes.
Nah, bro, you ain't no champes. Champes, champes, you cannot be champes.
Na kusho sindio my champes. Champes, 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 sindio my champes.
Hell nah, you ain't no champes. Champes, champes.
Na jumpers, utaingiwa punches. Zako screen saver, bitch, zako zote manke.
You gotta relax, man. You're not in this rap game. Sipping on a cheap liquor, we only do champagne.
Luku zako mbwakne, wezi kuwa champers. Unajirombo sabure na ulikuwa classmate.
Nah, brother, see, you can't say. Me, I just stack cake. Oh, we used to school together, thank you for the update. Seeing you from over there, make you tell that it's a contest. We ain't to make it, make you know that it's the wrong step. You two are the biggest superstars in the country. So in actuality, what do you be champers?
Hey boys, your champ.
What you mean I ain't no champ?
Nah, brother, you are wrong. This boy be a champ.
Oh, we both of only champ.
Hell yeah, I'm a champ.
So if you know that you a champion, put your mom, let's go.
Champers,
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 champers. You see, you're my champers.
Yeah, we be the champers, champers, champers. Yeah, we be the champers.
That's it, my studio champers,
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 champers. You see, you're my champers.
Yes, sir, we be the champers, champers, champers.
Marafiki wamenyesha, wasichana wakaniondesha. Nasikia DX wa muskizi ananyonyesha. Ushe, ushe raji, ushe. Usherati Nairo komoka, the bigger the loans. Fast nika muka ni kuru penda. Ka breakfast kisha shindu na dipenda. Na upenda, akibabu tapenda. Tasema, akibabu tasema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina, kasubaru boy. Jende alitaka tufanya kitu wata enjoy. Anafona Nicole,
akiwe uli ni enjoy.
Ushe, ushe raji. Ushe, ushe raji. Ushe, usherati, nogo panga sana usherati. Usher, usherati, usher, usherati, usher, usherati, nogo panga sana usherati.
Ayo wera prr prr na cheki mesoga jini. Na pigi marash psh psh na setifiti ya jini. Na cheki mtupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya nakesa kitera, ship number nane kibera. Cheza chini chini.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling out with DJ Desma.
Niko wera prr prr na cheki mesoga jini. Na pigi marash psh psh na setifiti ya jini. Na cheki mtupa na dera na vya mebeba kavera. Na vya nakesa kitera, ship number nane kitera.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini. Chupa, leta mbili mbili. Ni na mademo wili wili. Nani na ganji nani washaka pili pili. That amedunga mini. Da, tiki hiyo muli. Mombe si bongi lukengi na kasi kiswahili. Nani na mitjeneza swing na ekatumbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mine dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe.
This is DJ Desma 254.
Decorated, ready for la 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 to kill the way.
sura yangu wewe unaadisia, yani kila wakati ukienda mbali mimi kukaribia, sijapata matatizo kwako nimeridhia, ninakata staki kusikiza jua nachukia seseki na baridi ya Julai. Alafu baby wangu kwa mshai wangu kwa honest baby did you lie andwa kichoma picha neza die wacha ni kujevi tucheze salsa hatuna fanana wangu pacha ka whisky kameshika zimechacha na furahia kitaka nilishe limbwata
ready to la 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 to feel the way ni owe ni maote ni kutoe I wanna be a lady la 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 la
kuna kitu naogopa ni kuandika jina God na small letters Tiki vile genge inatesa Niko na maziwa na cheza na M-Pesa Spicy Cheki shingo iko icy Ni baraka ya almighty Maisha tiki kama Nike Kaha una pesa rudi home Story ya kumba pombe ah, manze na po Behind every smile kuna karo chafu eh, Karada ya watu Manzi amebeba masheveshe yani haga mavetete usiku sako tupatane hapo inje sherehe leo lazima tupige spicy cheki shingo iko icy ni baraka ya almighty maisha tiki kama Nike suli kuja kukunywa usipapase chupa Robezi shapo msing, rudisha beat Yo. Freedom is coming
Yo, what's up good people, the comments swagger, the baddest right now I'm chilling with DJ Desmond
I pray, I grind, I pray every night, and day. I say the grace. Hata kama kanipa kidogo Sinturungi chomusha mihogo Sina pressure Kupandoka nima Neza washa tena kazima Kabumua tena kajenga
That's why I'm humble Be humble That's why I'm humble Be humble That's why I'm humble Be humble That's why I'm humble
This DJ is not a cipher
Nasema keni na machungu mengi Mengino na kumaindi wengino wakupendi Kuna marafiki hata squeezy hatu spendi Wengine pretender, wengine fake Nelewa kila mwanadamu wanadoa Misha kula game wata kabla sijamua Kila mungu si mchugu liipoa Tambua wepo wako na uliko nitoa
I pray, I grind, I pray, every night, and day, I say, the grace.
That's why I'm humble, be humble, that's why I'm humble.
Kutoa bukla, tufike home, hakuna kukitu ni kundekni Na toto unameza, uko mavela, walai Akiota thongla, natoa kitu liet, akidai tubaroda na pia mia nilipe Anarombosa, nataka mini mbekwe, dema kuhombitha na piga rundu vifijo Akocho manyanya na shuku ni kaluma Mbala, wacha kuumauma Nadai ni kuchote, uta manyuria Ni kuchote, okopi kumanyuria Na nikikuchote, okopi kumanyuria Nikikulamba, okopi kumanyuria Nikiweka, okopi kumanyuria Bebe nikikuchote, okopi kumanyuria Chote, okopi kumanyuria Nikikulamba, okopi kumanyuria Nikiweka, okopi kumanyuria Bebe nikikuchote, okopi kumanyuria Mbwekze, sakula kitu bigze Unajua mini mbanga, narungu nipoze Nisi kublemu kimokre Mina juo ujazoea Nikurane lepo
Ujazoea
Nikunyenyo kwenye niplo
Ujazoea
Akocho manyanya na shuku nikaluma
mbala wacha kuumauma nadai ni kuchonde uta manyuria nikikuchonde ukupi kumanyuria chonde ukupi kumanyuria nikikulamba ukupi kumanyuria nikiweka ukupi kumanyuria nikikuchonde ukupi kumanyuria chonde ukupi kumanyuria nikikulamba ukupi kumanyuria nikiweka
Tumetoka chini, mhm, walai Kaezi ni saida unaniambia nifu Wasema sita idusa inaidu, mhm Kizuri chajiuza, hingine hudu Luku ni u, white peru Peace kwa neck, nimedunga hesu
Walai, toki nimetoka uko chini, walai Walai, toki niko suko sipo sana, walai Walai, toki nimetoka uko chini, walai
Kichwa kiki Kita tamururuka nilizike mbesha konki Na by the way tulikuanga na njoki Na mbona niko solo kari nichoresha manki Ama ligwaya sindano jumini doki Ah, stars gone down nisati kimorinya Wame rula eska nikivai iki nikikinya Rula nikizina kondo jicho nyanya Na nikimi Kichwa kiki Kita tamururuka nilizike mbesha konki Na by the way tulikuanga na njoki Na mbona niko solo kari nichoresha mani Ama ligwaya sindano jumini doki Ah, stars gone down nisati kimorinya Wame rula eska nikivai iki nikikinya Rula nikizina kondo jicho nyanya Na nikimedi walai kicho yugonga kama beat Kakarapak, kakarapak, kakarapak Kuntunding Kuntunding Kakarapak, kuntunding Kuntunding Kakarapa kuntunding Kuntunding Kakarapa kuntunding Kuntunding
Vile jana banani litesa sana na maswaga balani Kakue mangani karudi kamani na kamganga Na sasa na shangaa kwa nini sasa Litide jana that one is Sasa chiki vile ni kumbaya nina cheese Nina mua urajin na macho please Niko wapa nikiyawa aki sita repeat
Akipombe, sigara inafanya ni mbelingala Ebu cheki ni mengara Na wala isja ichafua akala Town tanipata ni mengara Downtown sija parara Izo ni atisi na kipara Jeshi yangu ni tawahala
Kuntunding Kuntunding Kakapa kuntunding Kuntunding
Sisi tuparada Peleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple Hivi na hivo Kuwa kunya bila maringo Nipeleka hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi Nipeleka hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi Nina vitu mbili na dai tuongele Tangu bei pande sijali gathe Nina shida zangu usini ongeze Pambana tukivyako aki niondoke Dishi sio yako ushanza amen Nilikuwa nimesota nilikuwa na plan Tukibai mambuwa klina surwa ya ten Zahini nyama kilo imekwa kaye Wizi miupita now
Hivi na hivo
Chini kienda hivi
Nasimerudi hivo
Figa Coca-Cola Katoto karembo Chizi tuparada Naipeleka hivi na hivo Kila kitu speedy na simple Hivi na hivo Kuwa kunya bila maringo Naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi Naipeleka hivi na hivo Hivi na hivo Hivi na hivo Hivi
alikuseti akistesi, nilikukanya kupendana na mathegi, ikiwa tamu sana jua mko wengi, my sweet nothing
aki, you drive me crazy.
Hivi na hivo ndio ulibebwa baby, chezwa bano kraki no pay, kiburi hukuja ukidai wa deni, saa moja mi ndio headline kwa teli.
Of course utakatika Baminto, Baminto Niko on hits daijiko Sinyongi halipenga nwaikiko Iyo bash si bash kamisiko
Sasa, fit Kuko shui kitu tafit Na baby kimogika utasip Nataka kuwe friend for kick G, na G Mike songu wote wana tick, kutik Vile lili mocha kalim dig, kudig Side right spell wana pick, kupik
Vile nina ka, niko fresh Vile nina ba, it's my choice Chata aki nikata Hard choice, check it look like right My love
When you first come First come First come When you first come
Hey, inatama Naitaka kanji kwa pocket Property, nazitaka leo sio shoke Kanero niku, Kanero bila ganji niku kisentila Hakuna senti, baraka zetu si ukana meli Zoeri jinge kecha nkipiga le The life inanituanga na geuka bendi Jula musoto, soto Akiwe musoto, soto Jula musoto Soto, akiwe musoto Soto Tundani zina bis, six Ndiyo matime inalala Na feel kanilila nipabaya Maswara, hata kwa ibada kuimba kwaya Na kwaya, hata magaizu nitalaya Yasubui nikajezi gadi buruga mta Joni nisha bleki Sinanga tatu senti, minovuka son Wenzangu wakivuka bleki Minatama, naitaka ganji kwa pocket Property, nazitaka leo sio shoke Kanaro niku, kanaro bila ganji niku Kisenti tuya musoto Soto Akiwe musoto Soto Tuya musoto Soto Kiwe musoto Soto
This is DJ
Best Matthew 54-7 Leo kupurura westi kesho ni east Dema na bo Block delete Chalia na bo Press block delete Sizi shika tenje na new number ndo inafuta Niwenda kwa super kani na deni ya duka Usha ipata partner na upuzi kwa nyumba We mwambie hivya kiwa kejani ya nanuna ha, Siwende Siwende Na kupea ratings inafanyo umepembe Kwanza last warning kabla wende Next time don't call me mto anyege ha, Wazuri ni wengi na ninaluga Milangwe kwa wasi kanyaga kubwa Ufala peleka mbali usu sana Yokisiki unawashwa sana paka kaluma Kondoke angori mi ufanishika jini Leta monkey business atoleo adi upini Losilete risto street nini au nini Polisi nilipa kwanza hapa ni mjini Nikosa kazi after interviews Acha yende next time pita kambi Patience ufanya majabu Baraka zingine zirudi zikiwa times two
Ache ye, 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 ache
modos qui est vivalem. Ojo 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 modos qui est vivalem.
Sezi fika ndani jona kamote Gaze nduku nafika ndoni se Madame huku nateka ebu guest Kuna katoto na kiamba na ipez Mama milka, milka, milka donye Donye, donye waru, waru, waru mbosho Ay, nina maninja nasikia Michael Dudiko Hakuna boro ya safi ni makundiko Kuna keromas ya meshiba na mabongi toro Washa toro ndi afike kamedoro Parakasha ulenge uspana selinasu Alipata jia miti bana akaati Sikiza sasa, rungu viu sasa Niku Putin, apa bana kiurasha
Ojo modos kie vivalenga Ojo modos kie vivalenga Ojo modos kie vivalenga
Sherea ipambi bila pombe Hapa kwa bash tumelewa pombe Pombe, pombe, pombe Pombe, pombe, pombe Shida nikilewa
Pombe
Na kuwa muongo sana
Kiwewe
Shida nikilewa
Pombe
Na ongea kizungu sana Shida nikilewa
Pombe
Demza watu ni waremo sana
Pombe Leta pombe
Kila mtu kwa drink basi Wei kwa pita mbila yako Kila mtu wako na pombe Kila mtu wako na pombe Wende basi Above the head
Below the belly
Across the nipples Smooch those nipples Smooch those nipples Now swagger that bugger Swagger that bugger
Hata mfunge bado ni tamasha Hata mfiche nga no katapanda Juyo kegi make tupa na maganda
Bado unataka bia
Hey nipe bia
Bado unataka bia
Buda nipe bia
Bado unataka bia
Nipe bia
Kutenda kulipia
Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi I'm so fantabulous Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Pombe na kizungu mingi Braggadocious
Yeah, uvya na umpebe lpia Iya leo na lazima talipia Unapika mundi pia, kondi ukon love pia Mini charity, gosha skia Shake tu si mimi, kwani shake tu si pia Jari kunja pia ukaanza kulia Ni kama chunte kuna vitu unapitia Mdunge za kambili, mini talipia
Leo ni sato, ama sunday Tutulianza kukunyo on a monday Kila siku inokuanga shere Imefanya mina pipi tuko sane Pombe ya kisirani Tulikunyo tukalala barabarani Uyu ako kwa kitanda yangu ni nani Ama ni pipi ya jirani
Bado unataka bia Bado unataka bia Bado unataka bia
Gareke
Nina umbo kali we
Chum
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling with the DJ Desma.
Gay! Kareke!
Nina mbwa kali we, chunga bana nina mbwa kali we, atakuuma nina mbwa kali we, chunga bana nina mbwa kali we, atakuuma
nina paka mkali we, hawezi kugusa nina paka mkali we, yeah, nina paka mkali we, hawezi kuma nina paka mkali we.
Nina mbwa kali juu, mina mtambua kusema kweli jo, mina mjua akilete kichwa we, wezi tulia ndio maana mchana na mi, kumfungia akisikia sauti zao, uchungulia na kicheki nyama jo, kuinukio kizuba kidogo tu, anayikuma ni mstrong kichuma, mtaani kukuma he, wengi kumpenda kila mara kumtaka, wakitaka kumcheki, wana hala kwanza. Nina mbwa kali ndio maana na mpendo kimtweet, anapendeza sana. Nina mbwa kali we, chuma pana nina
shukuru mi kwa kunipa kuduru, hindo nyoka huspit na mate haya kuduru, kwenye ikulu mina tesa na ndururu, and if I pay attention baba lipa ushuru well. Liza kiatu, mimi nina makwatu, nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Liza kiatu, mimi nina makwatu, nikiliza kiatu, mimi nina makwatu, nikiliza kiatu, mimi nina makwatu, nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Liza kiatu, mimi nina makwatu, nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Liza kiatu, mimi nina makwatu, nikisema maneno wa mawili ya umatatu. Stari mikali pwani wanazita chachu, uliona kufunza kitu katiombea na udaku. Ni pointless kama vidole ni mbili, ngala make hits yani kamili kamili. Misha watega hiki nikitenda wili, and I don't do shit kana hisi so dhahiri.
Ili kizingiri shimoni, moshika ishiki, kingine kinguoni, kingine kisoft, kingine kule tangori, kingine katoshi leta bifu za pori. Kuna deni kiki, weza mafukoni, kamusa kijiti, mini makoroni. Jeshi ya kubet 20 tushinda kilore, jeshi ya kunyagi binti inari sokoni. Jeshi,
J-Desma254.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling with the DJ Desma.
Ever seen representing PD girl team on the scene, Buzi Genge riding, do the right thing, shake your body righty. Broke out with your fatty bam bam. Back it up, push out the bam bam. Silly steady, na back in me steady. Young and I'm mad ready, what does it miss if Fendi? I don't know where my pen is. Hey, me not sure of us.
Me not sure of us.
Looking it to me, I your cash man. See where the reverse. See
where the reverse. Call your machis, your mabaz, your madon. Watch us start to dance. Sakata rumbo siketi, pandisha juu ya siketi. Unikali ya machizi ya mabazi ya madoan, wacha satu densi. Sakata rumbo siketi, pandisha juu ya siketi.
Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andrenike, na wakisegi na wapita kama sima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andika, kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andrenike, na wakisegi na wapita kama sima.
This is DJ Desma 254.
I have my niggas calling you a wannabe. You tryna be me is upset to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope, motherfucker, call me cannabis. Moshi ni mingi penye nigga wezi kana me. My fans only penda wezi ni kana me. I'm boga bo mera ken bogo me. Kini ram utalola hi. Kiki chana chua chesi ame kuta pi. Pam pam gang jesi now they shoot the kid. And your bala mini test gonna kick your free. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizi bo pandisa. Kani mbio basi nika andre nike na wapise gina wapita kama stima kwenye mika. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizi bo pandisa. Kani mbio basi nika andre nike na wapise gina wapita kama stima kwenye mika. Ati kizi mutembea nile chaga jo kutamba. Kibudas unajua mambo ni mdaga. Hivyo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga. Na ikonya juu ni penda nikijua ndao bamba. Flow ni tight ilisha funga na kamba. Misari kuzirembeza ziko tamu neza lamba. Niko hai nikani mechoma kimbaga. Wezi linganisha kanko sofa cho kustaga. Angu kocha nyama ija impita niga. Nitro favor tada ni chiko zida niga. Mafalo amedozo amelalisha niga. Kutinia chino kaboom 00 jina Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi simba kandisa. Kani mbio basi nika andre nisha.
Yeah, I know kibia mwane.
Last on the track London.
Musha sema, jaba round one na gamu musha tema. Ulimchocha round one usha hema. Simba Dangote alimtenda wema. Akanenda zake hivyo ndo wao sema. Tenda wema, nisha sema. Nimepata dem kisi asha shema. I love you, ndo watu fanye ndani ya hema. Design ili hema, kuzitoka. Nikitu sezi sema, chubuda ni kimbokta. Ganga anasaka love doctor. Siri ya mtu mbili ndo kitu siwa isema.
Ati wasani ukula mademu wa raia. Tabia pimbi yeri kukua malaya. Pombe watamu sana kama ujachanga. Usha sema Antifadha uangori. Antifadha unapendanga sana majori. Kibugu buni seme sina mastori. Ati sinanga wori. Ati shika magoti. Ati hina wachoma kilava. Ati mshushe kinyasa uone yangu panga. Unipe yako tuna ndo upate hii bunda.
Azeni mepata dona taka kwa chokesha.
Nataka kwa chokesha.
Kuna kulala magodolo tumesha loweka.
Tumesha loweka.
Semeni wapi leo twende wapi. Kwenye form wapi tukapati. Tukafanye usherati. Love bite. Karolina pigia mabeshte. Waje tulewe tunye tukeshe. Wakinononi ilala temeke. Ukila fair takupija kamote.
Dem madova wika we got all money. The girl dem she got a flat for me. Dem madova wika we up and shining. Bad girl she a move her body. So baby let me not come through. Pull a dance, donkey band too. Yeah, we ain't bad dem a bazoo.
Washa sema, music yosha. Na wafunga kama nati la washa. Kuwa deka, vio mboka. Mali safi ndio tunarokota.
Shere haino kibira mone. Usha semeka, mongeza mbombe. Usha sema, gizo fika kinyonge. Usha
sema. Nacheza, nachezwa, amwachani. Amwachani. Na bando amwachani. Kitu upe wangi. Upe wangi. Ndo mana upe wangi. Kutu 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 kutu.
Kutu 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 kutu.
Aye.
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 Assalamu alaikum. Alaikum salam kabagazi.
Mbona umetika mandani.
Bana mastress mama. Jatoi kitu rosa fia pote. Miss Johnny ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yezi ya iwezi. Sema kweli unakutu. Junanga mutu. Kila mtu amekushuku. Ndo mana amekupija marufu.
Unacheza, achezwa amwachani. Amwachani. Na bando amwachani. Autowagi kitu upe wangi. Upe wangi. Ndo mana upe wangi. Kutu 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 kutu.
Kutu 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 kutu.
Aye.
Kutu 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 kutu.
Maisha yangu weshugulika na yako.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now, and I'm chilling out with DJ Desmo.
Maisha ni yangu, we shugulika na yako. Napenda za kwangu, we shugulika na kwako. Misi pangwe mwe, si pangwe mwe. Misi pangwe mwe, si pangwe mwe. Misi pangwe mwe, si pangwe mwe.
Unataka mtu simple, humble, rich, young, dopeane number. Unataka mtu dark, light, tall, behe, tutafuta wa babas. Una plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina red along. Plan ticha yetu kumbe, plan ticha yetu kumbe, plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina red along. Nada minyo moke ni kuitage form. Ama labdeo moke ni kujaga home. Plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina red along. Plan ticha yetu kumbe uko along. Plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina red along. Plan ticha yetu kumbe uko along. Masha ni safari mina red along. Nada minyo moke ni kujage home. Ama labdeo moke ni kujage home.
Mina epombe siyezi onja. Ayy. Nakunya yote. Nakiamua kukupatia. Ayy. Chukua yote.
Byron baby.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napenda za kwangu. Weshugulika na kwako. Misi pangungwe. Sipangungwe.
Uda sipangungwe.
Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe. Misi pangungwe. Sipangungwe.
Misi pangungwe. Kijana ni gwiji. Utapangaji moro ya nakashilingi kwa wingi. Mafeelings za nina nina jangila kamili. Nasanya mabenge za matagiri wa mchini. Sama jam. Chai fupi mijia za maziwa na madam. Siku sugi mini chuyo mio watakwan. Kauni juu na jifanya bombo ajagana. Abiria na wapanga kama kangwa kasarani. Ama vijiti za kibiriti ndani ya box them. Wanga stishiki na get mabinti na wachok them. Washangwariti tusikie fiti ya dishok them. Cheza na mangok them.
Maisha ni yangu. Weshugulika na yako. Napenda za kwangu. Weshugulika na kwako.
It's a Madonna beat.
Misipangwingwe. Sipangwingwe. Misipangwingwe. Sipangwingwe.
It's a Madonna beat.
Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa. Man.
Watch your malaya.
Eh.
Watch your malaya.
Yeah, yeah. Una nitisha fiana unakosa kukamu. Unadhani ni fair.
Watch your malaya.
You're lying.
Watch your malaya.
Zoma kahaya, zoma kukopa na nangata haya. Sia kurudisha watu wame retire. Aoni mandingo unaweze kataya. Ama malaya. Nikiwa mkidi nilikuwa nazima mia viti. Ndo watu wazima wakai. Na siku hizi watoto wanapanda miti. Udangani wangare madhai. Mafinje mapeni, business daily. Wanafungwa buti ya walize madeni. Ama malaya. You're lying. You're malaya. Stop lying.
Kazi kukula tu, wacho malaya.
Kazi kunyamba tu,
wacho malaya.
Amnanga taka kitu,
wacho malaya.
Stop lying. Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa.
Wacho malaya. Wacho malaya.
Yeah, yeah. Una nitisha fiana unakosa kukamu. Nadhani ni fair.
Wacho malaya.
Alive boy.
Wacho malaya.
Stop lying. Liar, liar, pants on fire. Tumepanda ndege, tumeshukia ulaya. Na twinkle lari, accent iko sawa. Wakisema rain, jua ni malaya.
Na niko jikoni, tunacheki tumatoast. Pale kwa gram wanagosi. Mbele ya meza na mabosi. Yo malaya wa manoti.
Kazi mkukula tu, wacho malaya. Kazi kunyamba tu, wacho malaya. Amnanga taka kitu, wacho malaya.
Stop lying.
Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa. Macho malaya. Macho malaya.
Berita, jina mpya na imepenya mita. Ntawaweka rada mtumie tu venye nafa. Berita, jina mpya na imepenya mita. Berita, jina mpya na imepenya mita. Berita, jina, berita, jina, berita, jina mpya na imepenya mita. Berita, jina.
na mpya na imepenya mita. Ntawaweka rada mtumie tu venye inafaa. Sikiza lies mimi na try kuwaweka kwa ta 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 ta, ta. Ikuski jipa hint tafika be. Na hizi giki histo isomo kiponge. Kare class bubu ubakia kawange. Korogesha ipepes idha doke kama mei hey. Idha doke kama mei.
Berita awe 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 Berita awe
Chi Chong and the Kong King Kong 107 and the Mighty King Kong Kong Wala kami swing na the Mighty Kong Wala tei izo rada chafu Sia waroro wana die tuororo Wana die mother mother na uroro Kakiembe sema tuku wa kiroro Akikangu wetu za kagoro Sema koko si udai wainame Tuwa kakangu ya maukame First of all mi upena big mame Wale wamejari yang ni uzame
Berita jina mpya na imepenya mita Ntawaweka rada mtumie tu venye inafa Sikiza lies mi na try kuwaweka kwa ta 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 ta
Berita awe Berita
Berita
awe Berita
Berita
Ndani ya mishipa wika
I got it
Kamu na mufu zake ndani ya mifupa wika
I got it
Kamu na mufu zake ndani ya mishipa wika
I got it
Kamu na mufu zake ndani ya mifupa wika
Let's get crazy
Looks like you got it.
Looks like you got it.
Looks like I got it.
You got it.
Looks like we got it.
Oh, we got it.
So let's go and do it.
Stip, stip, panda. Stip, stip.
Kamu na nguvu zake ndani ya mishipa wika
I got it
Kamu na nguvu zake ndani ya mifupa wika
I got it
Kamu na nguvu zake ndani ya mishipa wika
I got it
Kamu na nguvu zake ndani ya mifupa wika Okay.
rapper from the days of the diaper. I didn't know kuwa hap ndiyo shada. I didn't know kuwa ngarada kama kawa. I didn't know kuna kuwa ngana trouble.
Baby, get off, let me hand it on. I'm gonna drive you in a limo all a rumble. And everything you ask, I'm gonna bring a double. Everything double, double, there won't be any trouble. Venesa na ye wambo, to cheza double, double. Mwesha ni huko lando, bedi ni bossy cancel.
Venesa na ye wambo, to cheza double, double. Mwesha ni huko lando, bedi ni bossy cancel.
Jina ya kizape wana nitaga jainu. Kikoro kikam nipatiwe nikindi. I'm representing kia ngombe mta yangu damu. Tuvangi magamusu kuvalia matimba. Malags, majoro docking na mateva. Dogo gyo ni kesho so jipange kuteveva. Rasta forever, tomorrow and ever. Ganja mi lava, cigarette mi never. Kauna juwa unapenda kushikisha tiri. Ruka ruka na uweke mikono juu ya ceiling. Kakuna kitu napenda ni kushika nyau. Nina mashahidi kina tabe kina lau. Bro mbona unataka leta madharau. Na nikiwa na datako nilimkaba bila ngao. Chana na machwa ni wesa kanya rangia thao. Siki dem kimechapa kina taisha mambo hao. Baby, get off, let me hand it on. I'm gonna drive you in a limo all a rumble. And everything you ask, I'm gonna bring a double. Everything double, double, there won't be any trouble. Venesa na ye wambo, twacheza double, double. Mwesha ni huko lando, bedi ni bossy cancel.
Venesa na ye wambo, twacheza double, double. Mwesha ni huko lando, bedi ni bossy cancel.
Mini mjana mo, sitashika hiyo haga no. Nta kubamba na kubanjuka kama odina. Uko na dina, itabidi tuenda sapana. Bak ya kubai mams singa full na mindo king ni taking peli gafu yangu kong ni kikofi ya ukam na kathong akikamba haya jumi siyo laya haija mini fire fire kama waya waya za umeme mini wembe siyo embe meza tembe morio sini clean tough learn kama Billie Jean wanipata na kajingjong huko Hong Kong akapeli long side jainu
kafisha ni metangwa nataka nyama tabo lalafu pale juu ongeza chapo dabo makoro na mashash na kwambia niko dabo kwa his song track inajita dabo dabo penda fieka fieka sienye kama John Rumble sezi kama nzi amejibeba matrouble. Sijafika ligi so sipendi makolabo. Na vikombe za karofo ziu kam double double. Mine penda jigi rape kama hiyo mango. Dhudha na yo awe amejibeba matangle. Kisha toto awe ni yule hana maringo. Na tena anapenda kushikisha kiombili. Mine penda jigi rape kama hiyo mango. Dhudha na yo awe amejibeba matangle. Kisha toto awe ni yule hana maringo. Na tena anapenda kushikisha kiombili.
Hey, in a the place where you ban and chill up. Pande za loku suchafu wa fila. Deka deka sindo tulia. Naka uko na zogo just ingizia.
In a the place we are ban and chill up. Pande za luku suvali ya fila. Theka theka sindo utulia. Naka ni zogo sita ingizia.
Baby, get off, let me hand it on. I'm gonna drive you in a limo all a rumble. And everything you ask, I'm gonna bring a double. Everything double, double, there won't be any trouble. Venesa na ye wambo, twacheza double, double. Mwesha ni huko lando, bedi ni bossy cancel.
Venesa na ye wambo, twacheza double, double. Mwesha ni huko lando, bedi ni bossy cancel.
Producer Blackstone.